Baganda bange nabinyumiza gani banage nabigamba gani ese kibogo wandirize ko munange
ono yakabiza buli omu n'abamuta benyini bakabye
yebase waki batuweke ensonga bbiri ezitafaanagana geto wipan
lukumi lwenda kinana mwesatu abo ese kibogo mwatu bamuzaala mu kyenda ngatandise okuyiya awoawo bambi obulamu n'abuzimba bali banja bamuyekera muliyo nayira ndi gye yasokera teyabafaako teyabaddiza ngabamu bamuyita kamusujja
anaye okanyomera mitala wa muga kasajja katono bajajjamu atubaagera laba ka Moses radio mu Uganda kabadde ku namba koja
Moses radio
sekibogo enfa yembuzabuza zisaagimatira basooka ne bagamba bakukuba bigwosi simanyi bakukuba butayimbwa bakuwa butwa ekituufu kyekiriwa ekituufu bakikweka naye walumbe otumeketemekete mwatukozesa mwatuyambe tetwamanya tetwandibaddewo ku guno omulembe guno omulembe batubuzabuza batukubakuba batumamwentula batutulugunya owakabi oyo bamutolontosa bamukubakuba afazali bamutemejuta
naye walumbe otumeketemekete okozesa mwatuyambe
bailegamba alitamunene kitala naye alifa kitala twandyezimbye netuba mumalala katimba kolimidde mwenna mwenna batta radio radio nawe jakutuwa kolimire bonna bonna abaali mu lukwe lwa ka radio ne basanyawo obusanyi bwa radio
abasanyamoka radio
banagekolimide
abatamatu radio
bagadabage
nemusanyabo radio
nemutemanabatu radio
nemusanyamoka radio ka radio
ka radio
ra I salute you the vocal general Moses Sekibogo nakitinje ra omukama Katonda moyo gwa gumuze mirembe etapu kedigeto weapon ra kale